Zemalas.com is the answer.
Onani bambo halindi business yao komandi mavuto kunyumba kwao keni chaya loa mati pali nyamata huyu ana kutika kupusira leno wataba kupirira kuya sesa kupesa nchito banda angali mfuna kutia yambe moyo wina alepera kumanga umoti leno kwango sala china koma tiguli moti
usaba kula
tiguli moti
usaba kula
Kupemba kufuna mwana mwana yu asala ndindani nanga ambu samale ndani ifa inadenga mai wake lera yadenga bambo magolo wake alikuti mwana yu matenda anadenga kuti mwana yu poti akali chichepele kwelo la matenda ake satiwa koma siguli mba
Zemalas.com is the answer.